lozeno Nobutandi mali pela gwenu kunibele ncupheni Nobutandi mali pela gwenu kunibele ncupheni Nobutandi utumo konke lokho kunibele ekufeni nempilo zenu Kodwa ayika nje Ngiyavuma impela indoda nendoda iphila nenomozayo Kodwa ayika nje nabantu bethu Woni okhulele emhlabathini njengezambane Woni osho ukuthi ngasho Semi okhulele emhlabathini njengezambane Woni osho ukuthi ngasho Senifuna ukunotha nonke Senifuna ukusatshwa nonke Senifuna ukunotha nonke Senifuna ukusatshwa nonke Yento ithanda kakhulu emhlabeni ukwedlula konke Iyona kanye yokubulalisa Lento ithanda kakhulu emhlabeni ukwedlula konke Ngithi iyona kanye yokushisa umhlaba
Isenisenkani yonke Seniphathe ibhamu Yikho nisheshe nife nibanyelile Isenisenkani yonke Seniphathe ibhamu
Yoba nini nibeke indisha mbili zomswane Emasangweni emzini amanye amadoda Yoba nini nibeke indisha mbili zomswane Emasangweni emzini amanye amadoda Yoba nini nikhandi imthangala Emagcekeni emzini amanye amadoda Yoba nini nikhandi imthangala Emagcekeni emzini amanye amadoda Wembulali wangenza ngekunotha Uwo wabulala ubaba Wembulali wangenza ngekunotha Uwo wabulala ubhuti Wembulali wangenza ngekunotha Uwo wadula ubaba
Nengabi yengomi yalimu Kota yuhuli, wenga mitha mahlama Nekabe ngomi ulimu dile masini Kota yuhuli, wenga mitha mahlama Nekabe ngomi ulimu dile masini Kota yuhuli, wenga mitha mahlama Kota yuhuli, itha mahlama Sen sen kanun ki